ZambianGospel.com.
Nalite mwa kuba mucheni chenu lesa ne kabila yecheni chenu mubumi bandi nalibele lokumi mwa kupepa no kufunga etintu ishike firia urilesa wandi David yatile hati chaliwa mapo ukwikaririla mucheni chenu imyaka nemyaka pe ichebo chenwe chakuria chandi chakumupashi ishi tunabelesha pano shalo nalashita makababu usiku kese ukasange nalashita makamunga na yobe nerimbo mukano kandi lesa ufwa ipepo yandi ukufuma mumweo wandi ya Yesu usungile koichichetekelo chandi ne mwana ope nipo yaweo ya Yesu mujikate na kubonko wenu musende na kumulu naona ula generation yes ya mubwaiche pwandi nalite mwaka kuikaririla munganda yope kekaririla muminwe yopelesa ngafiria ipola mumino yandi inechipa shota falesa nande nga Yesu andi mabamona ine mamona nilesa pano isonde nalaya ine musasa kalaba fiena lesa ubushiku na kasupa kalaba fiena imwe mujikateni pona mujite ubukata yawe ukwisa kwa Yesu wadi nebusa mucheni umwana wakondo lesa ufwa ipepo yani ukufuma mumweo wandi Yesu usungile koichichete kelo chandi ne mwana ope nipona yaweo na Yesu mujikate na kuboko wenu musende na ufwa ipepo yandi ukufuma mumweo wandi Yesu usungile koichichete kelo chandi ne mwana